All right. My name is Dowdy. This is Ambiance Congo. Let's play some more music. Let's hear something from, I can't believe I've never played this on this program. I went back and checked, and sure enough, I never have. You know, I try not to play a song more than once. We've been on the air for 10 years, and I try to play a song not more than once on this program, unless it's requested. So I want to show you the width, depth, and variety in Congolese music. So we've been on the air for 10 years, and here's a song I haven't played on this program. I can't believe it. It's a great song. It's Wale Daniko from JB and Piana and Wenge Bese Beje from the CD TH Toujours Humble.
Hey, yo! Katala isoko benga kinga presidente. Shuna junior na Dublin. Alain Goto, Blanchard Kondani, Mama na SP. Bimaki natika kisango moko kaka ya bolingo oyo mwana nzamba tikela kibiso
tolingana
natika kilisusu sola parfum na nga na bamura karte na bino po boyeba
Choco, Papicha Colombo.
La kisaka ya sala linga daniko. Na remarque linga kanga au fond du cœur jamais. O sepe la kananga kaka pona ja danse. Pona forme. Et puis oyo kaka na kende ke mikili de temps en temps. Soki bango te o jire papa. Chantal Dibala, au vérifier mon thème na yo Sylvie Chaco. Ta soki yo koki kovana na mobali moko j'ai tout kona na jolie Dibala.
Walai, I love you, je t'aime.
De Castro.
La paix est dans le Lukombo, la panda yeah, yeah, hey. La paix est dans mes sons d'ambe, pour moi si mon combo bali moko na mapuela.
Est-ce que l'inga kanga? Gigi Daniel, tu vas comme ma gloire, tu vas comme Nicole Boula, ma opécho, tu vas comme ma micho, chamaliroi, tu vas comme Moukenge, j'y sais, tu vas comme Martin Likombe, Ola ngwisinga balingo je t'aime na lingi yo mingi mingi yo
Nanani nananana Nanani na Jean-Luc Moukoko de Vita Nanani mama présidente oh mère Amida Alendeski Anderson et Yimbi Chango Makita Jojo Muya Arsène Lukusa Basala Linga Makita Olivier Dumbu
Esko Linga Kanga Oh Katala Yo Oh Namisa Jelepe
Nana Linga Kayo Migyo
Lokombe Ebdo
Alina ki mo salates, kovana kama na bakwe. Tangwaza azalaki mwana azalaki koloba tango iso soki akomi mokolo akosomba mapango bavatire babiju bilamba ya talo bomwana nzoka ezalaka nango na mwana mwa molangwa kisemle barekoltera lata mpede lelo yo mokolo ese maboko pamba oyo nyonso akana asomba yango te akoma sekolela kola na nzela ya baninga bayo basusu moninga mingi babotama na bango netwale ya chance héritage richesse banda uta bokoko basusu bayibaka tope moyeke yoyebi te o eyala eyala ngoma na nga la vie désire ngoma azala ekenge babotama na mbongo lelo bakoma bapovre o bakola na pasi lelo bakoma bawama
maître gabo makopi papa rolls zwanga bien de napoli lupemba na château rouge
baninga bakoyekola mosala baninga bakotanga kelasi basusu bakosala commerce basusu bakosala voyage yo olingise kobwana pamba eba okotya maboko na motu alite natini moto na makasi te ngai nazala na nzembo mosala kopesa liteya olingi olandi yango wauo oboyi etalivi na yo mokola na tolia kulutu
moce esolubaka nzembio maître dox motoma claude mviti dajo mwaila leon manacha
n'est jamais trop tard pour apprendre et sache que vraiment l'humilité dans la vie précède la gloire. Motonyo soit botamate, poko m'envoie mae, kasi soki yo ye koli, yo koku panzalate. Losambo kobo sanate, ponza mene mo bate bien na biso. La vie mal aimé et moi na mama. Koka moi kate o nenge bango bazoué, maele na moto. Kasi na mosala se na mosala o nde okolonga moto mosusu akola na ye na mpasi asali makasi lelo akomi na mbongo bato bakomi kokamwa ndele akoma patron etala ye kutu asimbakisi to ayiba mbongo ya bato oke mayele na moto makasi na mosala yekola mosala nde okolonga
lasala kolite
moto mosusu akemba na ye na lavi asali makasi lelo akomi na poto mpuna nini bakomi kokamwa ndenge ye akoma na poto ye orke mayele na moto makasi na mosala yekola mosala neyakalanga ndeko ye esire yeye ngoma o
ochere fite
mwasi mosusu babengaka ye ndumbai atiki mopulu lelo azwi libala bato bakomi kokamwa ndenge azwi libala chanse na yo toyaka mokamoka bandeko kowela te o sela setu na yo
se lesino bilti voice
chachombala azwa maele na moto jidiki nwani grebe putila katozo mwambano zimwa mabazwa
malembe o tokolonga ye eye maredi ya misio basi masuta na nzambe te sala makasi yo pe okozwa ye
Before you get that first cup of coffee, the Breakfast Blend can help with that. Tune in every morning, Monday through Friday, so you can get that extra boost. You know you want to. Listen to Breakfast Blend from 6 a.m. to 8 a.m. on WRIR. Yeah, you can thank me later.
Each digit makes a tone.
And support for WRIR comes from Style Weekly, Richmond's alternative weekly for news, arts, culture, and opinion. This week's edition is now on newsstands, and it's styleweekly.com. As a public service, let me let you know that Job Corps is a government-sponsored program that helps young people ages 16 to 24 learn about a career, earn a high school diploma or GED, and find and keep a good job. For eligible young people, Job Corps provides the all-around skills needed to succeed in a career and in life. In addition to education and career skills, Job Corps offers cash allowances, medical and dental care, meals, housing, college opportunities, and job placement for you after you graduate from the program at no cost to you. You can learn more at jobcorps.gov or call 804-340-5540 to attend a local information session. All right, that last track was guy by the name of Sol Baca, Le Professeur, a guy I've never heard of before. There's a lot of Wenge people on that CD. I mean, not Wenge. There's some Wenge people, some Zyko people on that CD. Popo Lipo plays guitar. Kayan Mendoza also plays guitar. Celezino's on there, Luciana Demongongo, a bunch of other people on that CD. That was a song called Alerte Jeunesse, number one, from the CD Comeback, brand new CD from Sol Baca, Le Professeur. Before that, J.B. Piana and Wenge Bese Beje, the classic Wale Donico from T.H. Toujours Humble. All right, let's see, what else? Let's play some more music. Let's hear some more new music. This one from Roga Roga and Extra Musica from the new CD Continental. We're going to hear the song called Nina. Okay.
Au-dessus de l'amour, les colons y a bolingo. Maman Georgette Okemba, ma géo, yo kandenge ton zembeli, la femme qui a coloré l'arc-en-ciel. Nina Okemba, l'unité de mesure de la beauté naturelle, c'est toi, inscrit, prescrit dans l'encyclopédie.
Bande konasuka mboka,
jeune Nguesso,
bae bazana katia mboka,
madame gouverneur,
bae bazana ngambwa ebale, bofongo la ni matoyi na yekope sabina sangoe, sangoe jeune fio etona gentillesse ya koleka.
Nina Okemba,
Bobo Obambi, Midi Ibada.
Bande kona sukambo kai.
Trésor à Mopao.
Bae bazana katiambo kai.
Blonde Mbolo.
Bae bazana kawa ebale. Bofongola ni matoi na yekope sabina sangoe. Sangoe jeune fio ya tona gentillesse ya koleka.
Andrea Sokemba, ne kona priska. Okemba.
Nina Okemba yonde na lula kae.
Chiliangondo.
Oza na bote ya fleur de lisse bima kanatango. Tu es la vraie femme africaine. Bozenge tonda na nzoto.
Marlène Bélissor, la chopa.
Nina Nina Okemba. Nina la saigne pardon à ma soin ma bena saliyo. Yoza seul moteur na la linga kamini. Awana mokini ya se.
Nene tempo.
Nina Nina.
Soro Molomi
Bato
Bato
tuninga sango na yo na mosike.
Je ne yombi.
Na yebisi bango nga na longa yo ya koleka.
De palais ursula.
Bopusa na pembeni bo ya kota la nino kemba. Atelemi na bote ya angelou. Kitoko ya mondo maria yi.
Je le veux mon mandoki.
C'est la femme qui a coloré l'arc-en-ciel.
L'exemple au sassi.
Pardonne ma soin ma bena salio. Yosa seul moteur on a la linga kamingi awanda moki.
Arena mumbuli.
Le boss na matinga, Eric Akenzo, Erdi Makasena, Ikama Iba Maskilen Gaila, Ya Blaise Poiti, Prince Lubota. Nana, oui,
Yokanama, Wabolingo, Nina, Okema, Otayo Kene, la Komalana, Seko, Zela Kayo, Amene, Ila, Tobanda, la Mouta, Bomwana, Londrine, Bébé.
Saturno, Tala, Salama, Topsavo, Lingo, Polo, Mola, ma poisson, y'a pas de déception, et ton nan, Zotomo, Bimana, Koma, Kobanza, Bolingo, Emmanuel, Zoki, Kopana, Oyama, Ya, Sharkin, Sense, Eric, Makaya, Kapinga, Yilunga, Kadi.
Écorché vite que je suis, je reconnais ta beauté pleine de luxe. Et moi, n'a pas mangé. Regarde furtif, Annie, les pèses à caresse distance. Y'a Kotalaye, Ponaye, Ebi. À sa source, à pèses à Kavi. Y'a solution, d'innovation. Congolaise, Mbalabé, Bisbando. Chapi, copain, y'a Benny Falcon, Wapi, c'est quoi, Mali Baba. Que Bonanga Badiam, et JDP.
Stéphane Ngontu ya Mbendenge so dami Fabien Roque
excellent c'est boulot vraiment
a de flagrasso ya motema nanga et comme la yo pa yo sali c'est tricot par omi oyo
boli mwezala ka boye nina
terrasse
yo kuna na bisengunga ya wana boale purgatoire ya l'amour amoko na mikoti sa Romeo nge Christian mokito gagami sa la Rousselian womemi yanga motema ilere linga
imbwala
kumbiko te le pape mama chislin boulou morello kili
Serge Jean Beto
presenta nina ungembe pesaka sentima
ilingi lai
na komi na balakine putana s'esprima ka bien pesa boulou.
Et Meringuala.
Ah
bon?
Potena lobaka oui na komi loba ça va.
Ela ela.
Pascale mo koko to ramo ele bonga. Ya même mi bolingo na katsa mai na komi na jena bilengi musasi. Je suis papa na ma.
Mina na sangi papa na ma so na bena salio.
Christopher et Bata Franco. Oh, Bibaka.
Virita Balingo et bandit de Jaco Tambola. Namisi Sananga et Anzotwe. Y'a Jamarie Kenome Man. Antidote Namande Yonine Lokemba. Mon alobiata Simote Noya Pamba la cause à la guerre. Oui, Senge, Johnny Makebe.
Adorable et tendre Christelle Okemba, je confirme. Éloge Tikombo, Yann Mameka, Yann Gomad, Marc Alain Manteau, Raoul Omenga, et Doc Yves Ansi, Gandia Patrick, et Dino Koud. Ah bon? Mais ce n'est qu'on Kamamima. FM, Niki et Ferion. Lion de Gassakis, Christian Mankou, Yablaise Elenga, Mombo Beach, Bon Aventure Gobo, Chris, Ok Kevin, Florian Miyokono, Oya Santa, Fred, Fred Otoa, les enfants bien-aimés, Nolan et Anaïs Anga, Cecilia Oyo.
Senda inono
Bani bambula pena basanza
Na komena na kolamba Blanc, blanc, blanc. plus de logique que vivre le bonheur, c'est tout.
Ma koye bisa ba kondi mangaite. Fanda nanda kona lela kada mo bombole.
Amour quand tu nous prends, plus de raison, plus de logique, que vivre le bonheur c'est tout.
Olingo ezali etumute, nandimi nanyo kwa madase. Lika sasa kote pasu kakaba kosomba kaya sente. Na vraiment nandimi nanyo kwa ma, joli kotie.
Nante la pasi na kwea toka tua.
Logique,
que vivre le bonheur, c'est tout.
yeah, Zico Langa Langa from the CD Aviste Recherche. We heard the song called Mukaji. Before that, Ben Yamabo and the Shock Stars from the CD Apaka Masasi, code 007. Both of those CDs from like 1999. Before that, we heard some new music from Roga Roga and Extra Musica, the new CD Continuo. We heard the song called Nina OK. This is Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. He'll be here in about 15 minutes to join me for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence. And then at 6:30, Amemo will be here with the reaching out to the youth, African youth in Richmond, with some of the newer sounds from West Africa. All right, let's hear something now. We heard something from Zico Langa Langa and the Shock Stars. Let's hear something now from a pickup group called Shock Langa Langa, featuring the voice of Moloj de Lugendo, Dindo Yogo, Suzuki 4x4, and others. This is from the CD Apocalypse, nice CD that came out years ago, like in 2000 or so. We're going to hear the song off of this one called Elanga Akoi Pain.
Bisson à Bisson, Jaco Production. Na Excel et na Tchétchéni.
Mouetana na basosi, boutweïna na makani sinkanao. Sokyo lotinga na boutou, yebate na banzi o mininkanao.
Antoine Batumenga.
Modele comi cope sanga mala de un cano e vale a sucia bolingo pasina coca tananca y cano yo mocole quille bonzenga la soto la cela y a mi no se camo a moque hubo
moque boom moque a mesa.
Sosi butwe yenda na makani singana o. Sokyo loti lana butu yebate na banzi o minikana o. Susele kina modele komi kopesa nga malade unkana o. Ebale ya susia bolingo pasila kokata nanka inkana o.
Color café, na Anvers, chez Christian Massaka. Souka l'ambiance. Bongo na Jakarta na Mille Bruxelles et à Lopez. Tokutana na Marilou, maman na Jenny.
Solo,
oh, Joda Scanda.
Jackie Mandibule, la marraine.
Thanks for listening to Ambiance Congo. Today we're going to end up something with a track from Yulu Mabiala and Joski Kiambakuta from the CD Dona Beja. See you in 2 weeks.
Naluki mingi na ngai na la même bleu chez Mercosa na kini na transit de paya mizigi na l'éliminé lele.
See you.